Grown man music. J to the mo. BBC once again, yo.
Beep, beep, game.
Oh, yeah. Nashukuru siku hizi nimekuwa, maisha yangu jana kufuru chizi nilikuwa. Wazazi wanafurahi kuona leli mnyamwezi nimepoa. So yule tena cause life changes you grow. Oh yeah, nashukuru siku hizi nimekuwa, maisha yangu jana kufuru chizi nilikuwa. Wazazi wanafurahi kuona leli mnyamwezi nimepoa. So yule tena cause life changes you grow.
Nashukuru nimevuka ujana, nimekuwa mtu mzima. Mana maisha yangu ujana ilikuwa zaidi ya noma. Twende kilioni kwenye kichwa, unywele nimechana afro. Nkiona picha na nkumbusha nzizo bana. Mialiko ikulu misi kuvaga suti wala tie. Ni mwendo kapelo, t-shirt kubwa, jeans kata K. Dampaka molo, dom shy, mina chapa bay. Chapa show, nijaze kibaba, nkale bato bay. Nasikosi kitu kokoto kinkuta. Washikaji wakiniona same nipo na uhakika tapafo tapata. Kila siku ilikuwa nibata, nyumbani utonpata. Na change viwanja mchana msasani usiku tabata. Nimemaliza ndo zee unakuja. Nimewekeza ujana umekwisha mzee sijachuja. Ndo kwanza na waza niwekeze Arusha, Mwanza, Unguja. Mambo kiboga siniliachaga yana tena oja. Sendi pub, sendi club, na nkitoka out. It's only for couple of hours, wezi kadi late. There's no debate, man, I've been there, done that. Na ukizingatia, siku pia, wezi ganda.
Oh, yeah, nashukuru siku hizi nimekuwa. Maisha yangu jana kufuru, chizi likuwa. Wazazi wanafurahi kuona leli mnyamwezi nimepoa. So yule tena, cause life changes you grow. Oh, yeah, nashukuru siku hizi nimekuwa. Maisha yangu jana kufuru, chizi likuwa. Wazazi wanafurahi kuona leli mnyamwezi nimepoa. So yule tena cause life changes you grow up.
Kukaa maskani bola nimekua ilikuwa gasio. Mana kila siku na polisi walinifukuza mbio. Mala nimechola tatu, mala nimetoga maskio. Mladi tu si unajua ujana ilikuwa gavilio. Najua kutafuta pesa tangu niko dogo 22 na professor on tour Liza Ludigo. Mamba kukesha wiki nzima na kuna fatigo. Hakuna chafigo, nashukuru nimekua nimeachana hizo pigo. Domana cheki nkiona umevacheni feki. Inanikumbusha ujana mbili tatu kwenye chest ukini cheki. Nini sijafanya nzi zangu nko janki. Amna pesa kwenye account ni starehe mchana nema usiku jaki. Walizoea natoka kiuni. Pata potea nshakuwa mtu mzima mwendo suti mokasini. Zamani ndo lifanyo brother mani. Squeezy majukumu unachowaza mchana nyumbani watakula nini. Simoni mjanja legoma kuzeka. Ujano umekwisha wezi fosio ze wenzako watakucheka. Mana kila kitu wendana na miaka. Wenzako jua ilotana we maskani unavuta ujabadilika.
Nashukuru siku hizi nimekuwa, maisha yangu jana kufuru chizi nilikuwa. Wazazi wanafurahi kuona leli mnyamwezi nimepoa. So yule tena cause life changes you grow. Oh yeah, nashukuru siku hizi nimekuwa, maisha yangu jana kufuru chizi nilikuwa. Wazazi wanafurahi kuona leli mnyamwezi nimepoa. So yule tena cause life changes you grow.
Oh, sendi pub, sendi club, na nkitoka out. It's only for couple of hours, wezi kadi late. There's no debate, man, I've been there, done that. Na ukizingatia siku kupia zwezi ganda. Sendi pub, sendi club, na nkitoka out. It's only for couple of hours, wezi kadi late. There's no debate, man, I've been there, done that. Na ukizingatia siku pia zwezi ganda. Oh, yeah.
Can't nobody stand close.
Oh yeah. Superman. BBC once again.